السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونقرأ الجوت العربي مثلا في سورة الأحزاب. الأحزاب تشتي جيزا عقابينجا الحزب تشتي جيزا وحزب تشتي جيزا فاتي فاتي يبيو مفوز مولي وقامبا حزب الله حزب الشيطان الأحزاب فرورو يجي قامبو حزب حزب وجتي جيزا فاتي يبيو مفوزي حزب الدبي حزب العمال لبا فاتي نبلا لا كاكاتي يبيو انجيبيو واتي وانبايو كرا حزب ebibinja tujja kukiraba mu maaso eyo ng'ebibinja byaba Awarabu byekobaana ne byagala okulyawo obusiraamu naye nekitasoboka so ne bagyeta hizbu olina olutalo baluyita Ghazwatul Ahzab olutalo olwalimu ebibinja ebyabatakkiriza nga bye byekobanye wamu okumalawo obusiraamu. Olunaku lwajjo twasomye tulabanga aya yabadde yakusatu eyokuna Allah ng'agamba a'udhu billahi minashaitaani rrajim ma ja'ala Allahu Allah tatundanga ja'ala kitegeeza okutonda agamu ku makulu gaakyo waja'alna shamsa wawaja'alna nahara ma'asha Allah tatundanga li rajulin omusajja omu bwati oba omuntu omunti asobola okubeera ng'alina min qalbaini emitima ebiri fi jawfihi mundaye Allah takikolangako omuntu omu kubanga alina emitima ebiri lwakirabe lwaki yaleeta ekigambo ekyo nti yali agezaako okutegeeza teri musajja asobola kubeera n'abataata be bameka babiri nga be kitasoboka muntu omu kubeera ng'alina emitima ebiri n'abaganda balina olugero lwakufananyizaako olwo nti omwana tabukutira kikulugana nensomesa abantu nga si baganda ate si bawarabu ate si bwomma omwana tabukutira muki munda bbiri nti endege tezivugira ku lukalu na muki n'amazzi tikiso omuntu abeera mundaawe nga waliyo omutima n'omuntu abeera nekitaawe ng'aliyo ki yali agobawo ki endowooza eyaliwo nga battidde Zaid omwana yakulira mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallama nga batandise omuyita mutabani we ndowooza abazungu bagita adoption son adopted son omwana gwe aba mutabani we naye nga si gwe omuzaala abazungu bakikozesa nnyo najja alaba akaana n'akalondo bwebakalonze ku kkubo n'akagenda n'akalabirira nekamuyita taaba adopted n'akakako mutabani wange n'akakolako omuntu byalikozeku katuwaayo tulinawo ebitongole bebi bagira ki bwe muntu atambule nansi munkaluubiira siina bwe nja kubusomesa nga muli mulembe mulala nga nange njogera sanyu bebizi homu ajaganya abantu abamanyi ensi bwetambula banyumira okusomesa abaana abo babateeka mu mbeera ne babakuza babasuula ku busasiro babakola batya ne babakuza ne babalabirira nedda walingawo abantu abalabirira abaana afaananaku ngeri abasajja b'emitima emirungi omwana oyo taba mutabani wo wadde ng'enjowooza ya kalica yali egamba nti oyo obanga gwozaalidde ki ddala Allah agaana edda omwana oyo si gwe w'omuzaala yatalina rights z'abaana ng'abaana bo bwe baziina. Eyo embeera Allah n'agigoba mu nfaanana efaanagana kungeri. Waliwo embeera endala gye yagoba, bagiyita azziharu. Azzihar kitegeeza zaharu, kitegeeza omugongo. Naye abaarabu edda nga obusiraamu tebunajja, baliwo embeera gye bayita zihar, yefaanana etya. Omusajja omuwarabu bwe yabanga ayagala okwawukana ne mukyala we nti obufumbo bukomyawo, yafaananyirizanga omugongo gwa mukazi we omugongo gwa nnyina, n'amugamba ekigambo ekigamba anti alayya kazahari ummi, okuva olwaleero nnyabo nziranga omugongo gwa nnyabo. Abaana abatosomye tebanategeera ekigambo omugongo, naye kale abakulu kasita bategedde. Kasita omuwarabu sura tuli mukyagala mulimu embeera eyo. Omuwarabu we yagambanga mukyala we edda osiraba nga tebunaba kujja, eyo embeera eyasoose yatabanni, okufuula omwana omwana wo nga si mwana wo, eyo Allah n'agigoba. Ne yazziharu n'agigoba, okugamba mukyala wo nti okuva leero nziranga omugongo gwa nnyabo, omugongo gwa maama tegusobola kubeera wansi wa ttaka, nze ne nkubeera waggulu. Kati ekyo ekyo akikwemya okutegeera, saba Allah okule. Kigambo ekyo bwe kyayogerwanga, omukazi otomatikali yategeererangawo nti obufumbo bukoze ki? Bukomyawo. Omusajja amaze okumpita nnyina, bo baakimanyanga nti obufumbo bukoze ki? Ng'omuganda bw'anaaga nti okudda ku bbeere lyaki? Omusajja wayogera ekintu ekyo nti okudda ku bbeere lya nnyabo sijja kulira sikukulu mu makaago, ŋŋenda giyirawo munno. Omukazi yaamanya bumanya nti omusajja kasi ayogere ekyo aba amaze eyo, esekukulu ebayakulirawa oba sijja kugulya lugoye, n'amala akozesa kiri okudda ku bbeere lya nnyabo. Maama baamukozesanga nnyo n'abawarabu n'abaganda okulaga nti ekyo kyekisembayo. Allah n'agamba bw'ati wama jaala, era tafuulanga azwajakum, bakazi bammwe allai abo, kagambako laai kakitawanya nnyo fe abatali bawarabu. Era okusanga omusajja n'ayogera oluwarabu n'akozesa akagambo ako mu kifo ekikateeka okukozesebwa, bimumanya nti oluwarabu alumanyi nnyo, kubanga olowooze bayita mu luzungu relative nouns, mulimu which, who, whom. Kati abawarabu balina alladhi, oyo alladhi khalaqa fasawwa, naye bwe babeera bangi babayita alladhina amanu. Naye ekizibu kiri ku bakyala, olulimi kati taludda mu bakyala, fe abatali bannannyini lulimi, eddoboozi y'abakyala kira nnyo tukaluubirira, era bwe bakutegeerera nti ggulu olwabu olumanyi batulumanyi. Lwaki? Kubanga mu kalica y'abatali bawarabu si kyangu kwogera n'abakyala baki? Bawarabu. Amasomero abakaya bawala basomera mugaabwe, abalenzi basomera mugaabwe. Kati gwe olyogera ddi n'omuwala? Kati gwe okulomanya nnyo amaloboozi agakolagana n'abaki? N'abasajja banno. Allazi musajja, omukyala aba allati, alladhina abasajja, mubakyala babeera allai. Si omalako n'emyaka nga tokikozeseza mukamwako, omalako emyaka tokikozeseza. Wallai yaisna min almahidi, era abaana fe bwe tuba tubatestinga mulwala bawo senior 6 awo nga bakola omuntu oba buleta nnyo olaba omwana akayisa omanya nti oyo university ajagisobola sibwe bwangu bwokuyita bubuzaabuza etuveeyo Allah agamba nti tafuulanga bakazi bammwe abo tudhahiruna minhunna bemufaananya emigongo gy'abanyammwe ng'egyabo aba kajja bemugamba nti emigongo gyabwe okuva leero gibazira ng'emigongo gy'abanyammwe bwe gibazira tabafuulangako ummahaati ku msiba maama bano makulu nti tebabazira nga banyamwe bebabakola ki ekyo tekiibeerangawo naye nomunanga abazungu bakituguza bakazi baffe tubayita baki mami mami kitegeeza ki maama ate muzaala ki abaana alwosiyasaliwa mu mami muzaala abaana Allah agamba nti nze sifuulangako bakazi bammwe bemuzaalamu baana bamaama bammwe mutuuke n'okufaananyiriza emigongo gy'abanyammwe egy'abakazi bammwe oba egy'abakazi bammwe egy'abanyammwe nedda nze sikikolanga bwentyo wama jaala era tafuulanga adiyaakum abaana bammwe bemuyita abaana nga si baana mubategedde betogera tabafuulanga abnaakum baana bammwe akigoba kali kyeyali emaze emize mubawarabu nga eri strong nze sifuulangako baana bannakyeyitize baana baana bammwe era tebalina rights ezimu ng'abaana bammwe ebabyavaawa zaalika ekyo oba zaalikum ekyo mmwe kyemwogera kaunukum bi afwahikum bigambo bya mimwa gyammwe mu luganda samwa samwa worokoso oluganda olw'ennaku zino bano zalutekka bulungi nze sikikolangako bwe nti omwana akulidde ewuwo ng'omulabiridde simufuulangako ibunu ibunu kitegeeza muki omwana gw'ozadde sikifuulangako ate sifuulangako omukazi womuzaala baana nnyoko ebyo bigambo bya mimwa gyammwe omuntu bw'agaba bigambo bya mimwa gyammwe aba takujereze aba ategeera nti ebyo bigambo byammwe abasibu naye nze si enkola eyange omwana wo aba mwana era oba omumumanyi n'omwana omuleete aba muleete era oba okimanyi nti muleete n'omukazi wo aba mukazi wo ne maama wo aba maama wo awo ollangaokambuwadde wallahu yakulu lhaq allah ye bweayogera ayogera ki mazima tajja kutambulira ku mbeera zamu bw'aba ayogera ebyo bye yakulu lhaqa ababuulira mazima allah tobodde nsibodde ate mwana yakulira wanaaa nti mbabuulira mazima wawayadi sabiri allah yaluŋŋamya omuntu mu kkubo ki obwo bwe buluŋŋamu lye kkuba ettuufu eritaliimu nkyakya allah yaboola oba teyaboola gayogera gemaki mwana watu omwana oyo mubuli amazima nti mwana waggwe tebakuzaala wa ali omusajja yayimba ndi bakooya bali bamuitaano pawulo kafeero maye mwenna muli bannabbi temwagakuuya naga ndi bakooya mwana wagera kufuma naye sinze nkuzaala ani akuzaala wapi kazi yayo maye mumubere mujjana nga mukyali kunyi temujja kutegeera Qur'ani nga temumanyi kalicha yammwe. Nabbi yali amanyi nnyo kalicha y'abantu be kikumi ku kikumi y'ensonga lwaki yasobola okulwanyisa buli kimu ng'akolaki akimanyi. Yali amanyi omwenge bwe bagusogola, bagusogola mu ki, yali amanyi saala bamanyi kukoba batya, yali amuwera amumanyi, amanyi riba bwe bagikola bagikola byonna erimu ng'azimanyi emasala mubaka bajja batya, bagatunda batya, bagakola batya, bakulugirako biki, onoolwanyisa otya kyotamanyi. Ate wano omuntu laga nti mubiwulira kati mubiwulire sinalaba waakira bwata naye nga waba atulaga nti abantu ba Nuhu bwe yalinga abasomesa jaalu aswabiahum bookulagira ddala nti Nuhu byosomesa situbyetaaga engalo baziteeka mu ki fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum nebikale mukakati oba entoko temujagala yiye yitawo nga sinalaba ateeka matu ngaluze mumatu ojawukati akalekikaiteoffe tukawulya sheha kayingira era mumumanyi n'omuyimbi mumumanyi n'oluyimba mulumanyi n'ekisokonyezo kiwerekeze yewe muntu ula wano mubeera bannabbi alayhimu ssalatu wassalamu kibaga nti biri birungi owo sahabi omu yali Hudhaifa yayano yagamba nti mu busiraamu saabuuza ku birungi nga sibyetaaga nakubuzaaka kuki bibi lwaki mbitegeere ndeko kwaki kubigwamu ebirungi bi automatic kakati abaana bituzadde
kikyo kyaludde
ate kati bayize amagezi oba ni yabagambako tubadde tusaala magalibi wali ne kiyingira ne bakizikiza ne bagamba basaala ne kizikiramu kibaza kutuuka wansi wali ate mbu basiraamu bwe babiri baana baffe basiraamu baba yabali mumagalibi bakitaddireko wali ku ddwaliro kati bagenda okulaba abasahaba bali wano eri babalaba ekiro mubeerayo abantu baffe akasitoma oyo baneboseka bababuzaabuza abatera okubeerayo mwandike ku mukono tosobola ngati ekiseeka kiri nam kakati abaana bakulidde mu maka gaffe twalonda abalonde abamu kyetubamanyi abamu baabagulanga mu butale nabagambye baabagulanga ki mu butale akatale nga bwe batwalayo ente batwalayongayo n'abookutunda abaddu abaana oli naabeeraawo ng'ayimba nga bwembeera mu katale n'oyimba lukumi 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 obugoye alina obwana nga abuyimba kumi taano taano kumi taano taano obuwala bbiri 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 bitaano mulejaga nti ako kampe nakali kampe nakali kampe nabutwala Yusuf alayhi salaam bamugula bamutwala mukatale washarauhu bisamanin bakhs bamugula busente bwa lusuluuju omusajja yamugula namutwala wa ewuwe nagamba omukyala w'omwana oyo mulabi bagulanga mu butale abantu kyalinga kyamaguzi oli agenda nanyaga gyabaana gyabanyaze n'abatunda n'olwaleero waliwo mpula kyebayita small child ani trafficking bakiyita bati sangala n'abantu abankaluubiriza njagala nnyo njogera ekintu kyaldi ki
ng'abantu kumi bannyambako agushaagiite okusonyiwa naye bo ne bavubuka bandyazama
kibba baana gwanga babba abaana nebatwala mu nsenda abazungu abo mulaba balina obusiru bwabwe tebagala kuzaala ate bamala okukaddiwa ate nebagala okulabiraki abaana so omwana omukuleese omuguze naye taata we tokola ki mukali kyeri oyo aguze omwana bamuyitanga mutabani wo naye allah agambye nti nedda omwana gwoleese obuleesi udhuuhum li abaihim mubayite baani bakitaabwe omwana muyite erinnya lye neryani ntyani nti nze Abdul Aziz Ahmed erinnya lya kitaawe bakuyita edda batuyitanga bwe batyo Ismaila Suleiman Ali Abdurrahman,
kiteeka okuyita erinnya lya kitaawo
Muhammad bin Abdillah. Juuhum li abaihim, abantu mubayita amannya gaabwe muteekeko agaabaki abaagaba kitaabwe, toteekako liryo.
Awo nno nnaku zino era abazungu bayingizaawo modernization.
Omukazi omuwasa n'agamba nzaanize saafiina eddala nkata,
omukazi yeeyita linnya lyebbe. Ibiri obanidde mwe abasomesomeko ku luzungu luno oluta olw'ekibogwe bwogwo
nze spesiyoza wandera kazizibu kati kazibu akugobi
ogenze waani wa toofa
spesiyoza wandera
toofa
ne toofa akugobye oba afudde kati onobala amanya ameka
sibakwawukana ate embeera bwobutonde buwawukanya kubanga bwe mutayawukana waliwo atekwamu n'okumusoka okufa kakati oli namwandu oli yali toofa kakati nkukasibande
kati onoobeera n'abasajja bameka naye kitaawo lisigala lyaki lya kitaawo
oba ntegereka bulungi
abazungu bagezezaako tulwanyisa mu katono n'akanene mubyetutegane otategiira ate bo nga babimanyi fe allah atugambye abaana abazaaliddwa mubatereka amannya gabakitaabwe dhalikum ekyo gyemuli
kyekyo
huwa aksat inda allah obwo bwebwenkanyi eryani eri allah obwenkanyi eri wa allah olaba ne bwebante bagamba nte ya
jooje
ya kamada ya hamad atoka enti propat eyo atoka ti omwana wo lwakitabirewo obwenkanya muntu kumuyita nyoyo kwekamuzaala
oba tutegerekise
fain lam talamu abaahum kale bataata bamwe bwemubate mubamanyi munakola mutya mwana wamukoze buguzi nekitaawe tokola ki omulonzi bulonzi bamusudde ekasasiro mututteeka erya kitaawe tokola ki tukoze tutya fa ikhwanukum fi ddiini baganda bammwe muki kati wajja oyantulanga omugambi ono mutabani wange omukulu hamad Ismail oli haddad Ismail oli yusuf Ismail ono muganda waffe mu allah Abdul Aziz sekitto
muganda waffe
mu allah y'omuntu awujja aba ategedde nti si mwana era ffe oluusi wetuba tweyanjula mu bawarabu luganda ana akukum fillah nze muganda wammwe gundi
oba ntegese bulungi
kitaawe bwa tomumanyi muyite muganda wo mu ddiini
ono muganda waffe
mu ddiini abaana b'empaga babimanyi kati katugenda kweyanjula ono yegundi ono yegundi ono yegundi ono muganda waffe Umar mu busiraamu mashaallah bonna buli olwo bategedde nti ono mwana lwakukulira wagundi naye si mwana ki mwana watti omwana oyo bw'aba si mwanawo tebikoma awo saagala obikomyawo kasita omwana oyo akula nga si maamawo usigwo akuza akimanye bwebweru ekyobweru kitegeeza ki nti waddemba okuwasa ku bawalabo era mukazi wo nga obadde ogwe ofudde waddemba okuwasa nnyina nyina gwetegeeza yalo ye abalabo bazi ti maama abadde akyalimu yarabbi afudde nga taata yakamuwasa oluuto olumu nti maama mbadde nsaba eidda bwegwako nze nkuwasa myezi gyena nennaku kumi maama nkuwasa gwosese olwokuba nti okimanyi tomanyi ekyagwa wa yusufu ani yali akwata yusufu si maama we era nange nkogedde mmanyi nti mujja kukategeera kubanga oledde kati mwafunyedde ekyabula maama ku maama mumanyi maama olw'okubakozeza mumanyi maama mu buzaale situlaba house girl bayita batya bakama baabe mu luganda babayita bataata babayita maama kati maama tunalya kiti emisana kati oyo akuyise maama naaba nawo bakuyita maama naye bwa maama obwo bwanjawulo bw'oba oyanjula abantu abo abantu balina mentality nfu ti oli okuyita house boy oba house girl kiraasi ya wansi mu society naye tekitegeeza kuba wa wansi mu butonde ba house girl bamerika babadde ba house girl bafuuka babaama bammwe nga wallahi bw'olaba house girl yajja tafaananika atandise okulya ewa ebyennyanja atandise n'okwebaka kairuula atandise n'okubeera nga asiba enviiri ogenda okulaba nga subhanallah mukazi wotamu njaga ogaye haji kawesa singa abalina house girl mukyala wa haji kawesa kwe yasooka okuwasa neka house girl nga kakuliddewuwe eriiso lye teryawula teryawula gwobeera kati gwe haji kawesa obeera haji kawesa kubonaani gwosinga okulaba house girl kigambo kyo kigambo naye omuntu ayinza okuba house girl naye nga mukunyirira tamanyi mukazi wo yusufu alaihi salaamu yali house boy waka naye nga asinga omwami n'omukyala n'agamba yusufu nkukuziza nesala kummanyiye lwakikyokola gyeggamba era mukagera muga oba kurani mukisomo kyammwe gwosanga okwera ekyafayo ekyo yali ategeezaki nti bwe mujja kuyita abapakasi ewaka abadereeva bahausigala abalimu abakola batya mubegendereze bandibeera bayusufu eri bakazi bammwe bweoliwo okuleeta byennyanja nakawunga nampuuta naye nga oliye yusufu owa ddala era nisasira abasajja abakulu abalina ba house boy baba basiru nnyo n'abakazi abakulu abalina ba house girl abo mu busiru mu uganda be basooka first class ba house boy ne house girl kigambo ekyo mu luganda kitegeeza ki naye ebigambo ebimu biwoomera nnyo mu nnimi ezitaliza house boy kitegeeza ki mulenzi waki wekiwulira kizitowa ki ekimu ne mu luzungu ate house girl kitegeeza ki kitegeeza muwuliramu akagambo atunula obubi mu kigambo ekyo muwuliramu ti atunula bubi waliwo nno ssebo waliwo gye bayita baby face baby face mugimanyi abantu balina face za bika bingi face ezeki efeesi eyange ne hajisaaka mugiraba bagiita batya abazungu abalina muyugu luzungu ndoza mukitegeere kakati omusajja ono aleete akavubuka ewaka aba alina amakanga yakawasa mubungu kijja kyekimu naawe akakazi kawala akatulo kawasiza olina bitente byoli muntu mukulu ko kaagala sente naye nga fi lhaqiika siggwawasa kawala bakagaa nti mwana muwala nga walaba okufumbirwa ekadde aljawaabu kaddamugati ekyo si nsonga njakukola ki alina kyakola ki mundeke nja kuvaayo temunenya nnyo wakyaliwo kyengoba kagala kyapa gwolumala okuwasa akawala akatoga pa nakaga nti naye nzihaji nno wategedde abaana bo sijja basobola kibadde ogamba oti nze nzimbire ewange ompe n'ekyapa mumanya ki olukalira obuto nawe okakasizza nti kati ddala kange olowooza kali okuzaala abaana basabe nga tekatandise kwekyanga nja kuno banveeyo awo atandise okukolaki kafunye obugagga kawe abaana balira obulwaliro bafumbirwa batya abatera okulaba ku TV abakazi babira ku TV abanoonya bagamba batya atalina ssente atalina mweba temubiraba kyakolaki baakoowa akugamba omulabanga mu butuufu yakobo ensi yamusensibula naye ga no bw'oba tolina ssente sitemya ne tugitawaanya oyo aba yagala gwe oba yagala ssente alla bwe bufumbo bwammwe tivi ezo zitulaga society bwefaanana umma weetuuse tugirabiramu ebyo waliwo omuzungu omuvuka yawasize omuzungu astagfirullah abantu bonna banyize mwabalabye yawasa luli muvubuka muto nawasa omukazi jajjawe nga namuno omanye omuntu bwakaddewamu nenkoba zita mu bulago muno enkoba zaata abantu banyize olunaku lweggulu nga banyigira omuvubuka oyo okuwasa omukazi omukadde asirafakugoyoa tekijja talina kigenda ayagala kubbaki sitole ya bulaka mwagiwulira bulaka yali agendereraki era yakolaki wasa omukazi nga wasizza muntu niyo nowasa omukazi myaka 75 omwana omuvubuka astagfirullah yenna alebedde takyalina nyama teri ku magumbi erebera bulebezi gahaji nti bwasikolanga akaaba yo omuvuka ka si nsonga zaawugwe njaka ni wallahi naye tamwagala naye ayina nja kunobakle mumpe mu akaseera mule okupanga akawunti zange nja kuvaayo leero mwekale sama allah agambye atya nti abaana abo mubayite fa ikhwanukum fi ddiini baganda bammwe muki mu busiraamu taata we tumumanyi muyite erinnya lye omutereko muganda waffe mu busiraamu lwaki kubanga muntu webweru tasaanye kusula na baana bo tasaanye kubeera na bawala bo naye olwaleero basiraamu tulina ekisa kingi nnyo nojyoleeta ba hausi gaale waka ba hausi booni emasaka awo abagagga omanyi wano mu buganda abantu bemasaka bagagga bagagga ddala naye baafa nnyo abantu bemasaka awo ekyasinga okubatta ba hausi gaale hausi gaalo yajjanga taate waka namukwana n'abaana ne bava mu bisulo ne bakwana asu taata naye naafuta ne maama famiry yonna nekolaki nesaanawo obwana bwammwe okuyiga obwamalaaya buyigira ku buhausi bwonna ka hausi gawo nekatta abaana bonna ewaga ekyofabe n'emyaka tekiteetagisa nnyo kubuuza okaleeta ka hausi gaalo ne bwe kaba kalema naye balwole kasekanga akalamu mutabani wonaaga nti kalema naye si nnyo bonna bayigira kwako nabwe kityo ka hausi boy nekonoona abaana ba bonna fedda twasomeranga mubyowo byabamaseeka seeka n'akuŋŋaanya abaana bajja egindi n'egindi ne bakulira mu makaaga basookera ku mukazi we baulama bazze kusoma eddiini gasajja gekulu agajja eyo gyagajja gasookera ku mukazi we ne gadda ku baana be gasoma eddiini waka n'abaganda omuzogo baagwina bakuŋŋaanyanga abannalwanda ne babateeka ewaka ne babeera obusiisira nga tebukola mirimu bwezimula ne buwerekera bamaama baffe mugga bubatikka enku gweziyita nku naye bugenda okuvaeyo nga buzadde eno kabakokya kasoli kasitama nkoto aye tewatebwayinanganda weya ino mukazi asesanu edeba kamsekerira nekati kateze
bwoinoga bakishine bubumbu
hey bwofero jawe bwongoza hey tubangise muku kuri kero tite waloli imbide babite kayanda simaye muwanga simaye nzinyinga ya vek South Africa nizi jawa numba someti ni mitu vya mwesebu vimbaji oika muchi vovobi uite ntikwaize kati wegendereze house girl mwegendereze wegendereze house boy wegendereze mpaka sikuwa inachi kichari sechafo cha Yusuf kichari cha kuzanya chari mwe vyo kuhiga niko nyumira mbu nyumira Yusuf mkazi ya mkwara ne mkazi wo ya chati tegeza nti mkazi wo ye mkanyini mu wa Yusuf Yusuf ya house boy wo wenda bilo mbu wekulimbanga mlisabu wetu nulamura bangolinga malaika mkazi yesi waraba evyo mbifute kwa kwa mbifu menye fa ikhwanu kumfidi webanga tuwemu isotyo wa mawalikum bakanywanyi ki bamwe ono munywanyi eda babitanga ono msebe yi bano bachi anabakana baina ngeji bakula ki jebabura toita mwana toita muntu mduwa hadithi gamba omukozo tumuita anga abdi wabula muite maulaya mukama au mwenye maulaya mawalikum bakanywanyi bamwe kiono ono munywanyi wafe bawa mukago wafe okikwa akaragandi simwana wabula ku family kwali na yechi third party munywanyi wafe maulaya edda basajja be bainanga gabaita bakama babwe sayyid na binachi goba na gandi wachi muita chi maulaya olide aba munywanyi wo ekigambo mupaka si kivuga buki uganje no mpaka si wo free aba munywanyi okutasa class yenyu wachi wansi walaita alaikum junahun tumina msamu fima akhtatum bihi kwecho kye muba mukoze mukutanwa mukosobeza muki mukutanwa oluso yinzo omuntu muite linyalye ya kitawe ngokakasa dalabambi nti yabadde kitawe nene bigenda okuzuuka nga tekyali kitu nga kitawe muki mulala obadde omuyita hapa an mubuki mubuchana ekyo tuina mtawana tumwana ono buli kimu nitumanyi nti mwana wo ya mwana wa muganda wange bako ya mfana ekyo tukiina akoki musango walakin na yema taamadat kulubukum emitima jamu bigibanga kikigenderedde omuntu n'omuteeka kwatali kitaawe ogumusango ogulina ne hadithi egamba nti mani da omuntu yenna eyeyita ila ghairi abihi neyeteeka kwatali kitaawe wahuwa yalamu ngaakimanyi anahu nti ddala ghairu abihi oyo gwayise taata siye taata faljannatu alaihi haram kizira okuyingira ejjana tafaiza kuwa mnaku nakara netugenda kwanjula na ita hata namwanjula yo nti angafa analabrelela shabi kazi nti nisha hata uja kunsonyua nja kwanjula yo hajika kwa ita hata manangi mpele kuhana wala wabikola nyo wabikola nafuna yo tatu wechimpatira kanti umuto yetu makutata wenga atimaini nisi chitawe nareka we chitawe pali jana tu ejjana alayhi kuye haram tata waba tata wu bwola wanga fanna bubi mudabize mudabirire atukaganira omuki omulembe nadaicho kusaidia abaana bawala batwe kikozesa wakana allahu ghafuran rahiman allah kufidda musonyi ate musasiza asobola okusonyiwako ekyo kyokoze mu butanwa ate bweweenenya byonna asonyiwa ate era musasiza Toria mkwaya mumawira mukwaya amanyi Kayiira
taata we
naye Kayiira mulago ate sheikh mukwaya eddala lyaliko ddini asalya ku safi esooka kati omugamba nti mukwaya taata we Kayiira ofiira kati oyo yali mulago eyani owange yani Haji Badi ayinako ku kyalo omunene mulimu n'abantu abali mu ddala lya mukwaya nga beewola ku sisitemu ya mukwaya nebagikozesa munawalona abayisanga mukwaya nga kitaawe tayagala kumulaga eri banne taata wumuyonje taata wumulabirire atukaganine eddala mwokola ki mwogwa aleke okukwasa ensonyi okulaga eriki banno tugenze ku mulamu omulala gogo nomulamwa gwali gwakumenya kali kye yali emaze okubukala muki mu bantu ekigambo okumenyawo kali kya tekiba kya muzannyo Allah yetuteekako kali kye yokutuma omwana akali mwana nti mwana woyo n'agimenyawo era maaso eyo mujja kulaba olw'okubeera nti kino ekyo kyali kyetaaga practicaly zaidi yatuuka ekiseera n'awasa ate nga wasa mu mbejja zaidi mumumanyi mupakasi came from nowhere teri amanji yafubutuka Allah nasitiika zaidi ateeka okuwasa omumbejja Zainab olutalo lwali awo omuwala nagamba nti wallahi sifumbirwa zaidi nze
manyaboola
omumbejja nfumbira omuntu atamanyiddwa kitaawe na bintu byakutankana Allah naga nti kyekyo kiteeka okuba
olutaala
Allah nasanitiika nti mama kana limuminin tekigwanidde mukkiriza omuwala tayagala wala muminatin wadde omukkiriza nga mukazi idha qada llahu amran allah baba asazeewo ensonga ayakuna lahumul khiyara babere bwandi kutuna choice bakakumulabalala kitusoboka zaidi wa
mumbejja mwasa allah abiyingiddemu
zaidi yawasa Zainab naye wallahi obufumbo bwagaana
obwomuwala naki
zaidi awasa lwateeka n'omuwala afumbira lwaki
lwateeka
naye buli lunaku zaidi yawaabanga ekireka kifumba mutuku nti bannaye mwamufumbiza omukazi ekinamire mwamalako eddembe
naye nabbi yamugamba nti gumiikiriza nange ebintu sinze nagiraki ebintu byayingiramu omunene order from above guma nkomye naye nkooye
weona balina abakazi nga balina embeera eyo
wano muli wano mutudde naye abamu tebagenda kuyingira mu njuza bagenda mu galagi
bayingira mu galagi ngaabaana bayita jayi nga bayita egalagi ezo ziyamba abanene bali ku bizibu
asa baneye si gwe tutambulibwa ekuli agisaala mutusaala
omusajja ali ku tivi ennaku ziringa bbiri mabi yagambye mukyalo zengenda kwebaka nkoye naye busente oba ofunako obugalaji omukazi yajjira ejjambi ye sala n'atematema bba sirias
nafulumeo lunaku bindu bababbi batuyingiridde bazeye mufu
ali kusiwadde ndi akozeki musajja amaze mu kkoma ennaku tayogera omukazi ali kwadukaali musajja tadde engulu
omusajja yeyogedde nti anzise simulala mukazi wange yantemyeteme mwabira bizima allah naye menyeka
oba tujje tufuneyo esaawa nya tufuneyo ekitivi kyaffe
tukiteekwateeka swaibu wali abantu bwemubwano muddeyeeka nga mumaze kulaba
kuba ensi temujja kugitegeera qur'an eno bwemuba mugisoma nga mugisoma eri emyaka lukumi gene balimi mujja kusanga obuzibu amakaka pandawe kato zaidi kia limu asuliru wako kutemwa omu kazi yeti angabuli kase yedi Allah ya biingi dimu
kakati no mchala akawunga ankaresi ntuguo kagoya
siku ya mbili nganze ngoye za kukwe nkwe nganze nkwe mbele kukwe kwani kapu na mwere zaidi na wala kawada buli kasera zaidi ya wala Allah makaka akana
na ye sawa ya tuka Allah na agamba zaidi ya mazoku raba gana nani ni mchala wewe ndaba gana yobu gole siroko zanti ya wezayo imirudi ejawe ya msajja wake
ni Allah agana falama kaba zaidu minha wataran betulama lukulaba zaidi ngafunye weka jansi alaba kanyemu ni mkati weba fa
nitumuka antipa haa ufumbo mkomao za wajinaka hanifuka antipati Muhammad kwasani wasa mkaza hidi hudi zi
nga Allah ataa kumbiza mkaza hidi ya mfumbizani yali agendela chumu kumfumbiza okuja uwo lokosu ya gandhi halo ba mwana we nga mwekana abaganda abalia vili ya bakundi na ba mwekana katulabe baga wakaranga nabia wa sija mkwa mwana chako ze chibi tacha ni mwana wili kitu kusi mwana wili kitu chiko rwa
Allah na jau mbili yu
ulaba Allah kumanya yali ya jiita wala chintu we chiveranga chimazo kubuka na mbantu katinga wana abagano kubaga mantu usubula okuwasa omwana wa kitawo omuto
Allah
ntawani wa hajika kuo na wasa mwana wa Idris abagano nebaga anti aso katambule mungu omuganda tulabe na hata ni koko kutambula na hako waku Idris ebagi yiko mao
na batu bayro ni kedrewe batyo batu isi
kigambo kinene nyo nyo mu Buganda kinene kisingano kunyomwe
bantu baseku
olaba mtu akubira simu seka omukazi kwengenda okuwasa omuziro gwe gwa mama nzikirizi bo muwasa
era na bana abogizibwe ku mukolo bakamba bikula kuntumbwe baba tegeza ati pegera
ogano jibikula tabakani awo tewali kiziyiza ayoka akogera di emiziro kikoze ki naye sika kikwatagana
omwogeza ayinza okugamba awo webinsoberedde
bikoze ki omwana
wansenene omwami naye wansenene omwala wansenene
mwena 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 wali mwogera ne muganda akyatukoze tekikoleka akoze nga tali muganda kati kali kya Allah okwagala ojijjawo yakiyingizaamu ne nabbi
kyali ensonga nkulu yali tesobola kuva mu mitima gy'abantu Allah n'ajja ng'akitambuza nga bulaba omwenge omwenge gwali gubukadde ennyumba mu basahaba basahaba banywa omwenge ne batuuka okunywa ne bajja mu swala nga bakoze eki njagala mwenna mwenna mwekumu akafaananyi nga bwe mwazze n'akabeera ke obadde oyingira n'okasula kaweddemu obulala buli mu mpale Allahu akbar naye nga ffenna tutamidde imaamu atamidde ne basajja batamidde eswala eba efaanana etya omuntu nga gumubukadde bulungi asaala ayogera olw'okuba oluwalabu lulimi lwe we babuuza ayanukula tumuba sadi ya sadi hal ataka hadithu lghashia naji hal ataka chitegeza ye kutuseko kani nanda anonye chidawo ni chimubula mwune na mugandi isalami ya ati ni chichoka mbo kujabi chita jete tu sani ulimi nwabu bali musuwa nabu neba temida kakati Allah ga nedda ji la taqrabu salah
temudamu okusaala amazima gamu nga mutamidde nebagamba nti akuweze abamanyi nebagamba nti atakuweze aganye muswala ogotugutandika baada al isha akakugakusubirikuwakukozi abagezigezi oluva wano ambiance nyomutonotono paka aya luyaka nakukolaki yiguwerera ddala lwaki kati nga wano ewaffe golosa kyangu nnyo abantu okubajjamu shiriki kizibu olina kubakwata ki mpola kijja kwetagisa emyaka nga kikumi mu maaso abantu okubategeeza nti bemuliko bano bakulaga nti basiraamu naye webadde eka buyomu mu nyumba yagiraba waliwo ne waffe asereka ennyumba n'atasalako nkoko ku baati lwaki tusala enkoko mwali buzimbye kunju omusajja agamba nze siri nze mugwe yakingirira abasajja bajja bansaba enkoko ewaye baga tijja kubawa nkoko omusajja yali akuule omusumaali ennyondo negende mukubba wamu omusaayi negujjamu njenaga twagambye okusala enkoko ati kati enju esaze muntu allah yakireeta by coincidence bateekateekawo ebiki nammwe muzisala ti mumusingi balina okusalyamuki ngaolowooza singa ennyumba yo neyange basaliddemu nkoko nga si yakayina olwo kayina ba bagenda kusala ki era nayo nkoko era n'omuzimyaga naye kati naawe eyiyewo wagisalyamu ti ndi nkoko kanne kayina aba alagawa sijja kugisobola kakyabaga nti atujja kusala amagezi banaabazimba nga nze kibuloka nga nkiweereza owa wansi aga nti ekikala ekyamukubye atawowozaayo n'ebirala mubimanyi allah agambye nti annabiyu aula bilmuminina min anfusihim omuntu mubulamu bwase obulamu bwo n'obwaseeka swaibe osinga kwagalana bwani obwo si bwe kiri naye etteeka eri allah aliga nti nedda abakkiriza okwagala kwabwe okusemberayo ddala okusinga n'okwagala emyoyo gyabwe bateekwa kusinga kwagalani okusinga emiti hadisi bano egamba esasalama yagamba wallahi nafsi biyadihi ndayidde allah ayina omwoyo gwange mu mukono gwe eyali ndayirayo la yumin ahadukum tajja kuba mukkiriza jjudde omukumwe hatta okutuusa akuuna lwendibeera nze ndani ahabu ilaihi nga nze asinga okwagalibwa gyali muki min nafsihi okusinga nafsi ye wa maalihi nessente ze wanasa wa waladihi n'omwana we wanasi ajumain n'abantu bona labu eyange yeso yekutteko okukulembera ebyo byonna amakulu wekiba kuwaayo obulamu bwo okulwobulamu bwa nabbi ng'okolaki bwekiba kuwaayo omumaali yo ng'okolaki oba zadde lyo ng'okolaki waliwo olutale lumu abubakari yalina mutabani we nga talinasiramuka bwebagenda mu lutalo mutabani wa abubakari yalaba taata we nga mubutuufu bwatwala akasaale kalina kukolaki kumukuba nagasijja kutta kitangirwa omwana oyo bwamala okusiramuka nanyumiza kitaawe nti tuba tuli mu lutalo ejindi muzeyi nali nkumalawo nakulaba kikumi ku kikumi nga bwendeeta nteeba ku kifuba naye nenkireka abubakari namugamba nti wallahi singa yalinze nga nze akulabye we wali oteekawo enali nteeka lwaki eddiini ekulembera okusinga omwana oba ntegereka bulungi kyagwa ku umaru hadisi etugamba umaru ndoza tumumanyi ffenna abantu mu buli sosaya tubabawo omuntu gwe bamanyi mu misinde tumanyana protiijo
akapiira k'ebulaaya Messi, era lumu nasobye ku kigambo Messi nenjiyita Messi, naye mwana yanyiika gwenayo yahulyanga asobeza halfwim erinnya ero lyetaaga okulungusa si buli akitiibwa mesemukapa alinga asima alhamdi teyagala mukapa naye mese ne mesi bina enjawulo ono kusiyamu katono wali okuggumiza mesemese naye awulye teyagala kukola munsobi kyokka mu qurani ayagala kwesomeranga bwalabi inna anzalnahu fi lailatu lqadiri nga ntusituuti si nsonga byonna buwarabu naye mu mese ayagala kukola abaulama kati bwe twogera umar mu busiraamu tuba twogera ku kipro oba omuntu aludde mu taalimu oteeka okuba nga basahaba obamanya musajja first class musasalama yamugamba nti umar bwakwata ekkubo lino shaitaan ekwata ki tebaligatta oyali awena umar agamba bwati ان عمر رضي الله عنه حديث جيفا اغام قال يا رسول الله والله غير الله لا انت احب الي من كل شيء بوغوي سيغو كواغالا بولي تشينتو جون بولي تشوماني تشيتي واتين لاكا شيء بولي تشوماني تشيتي بوغوي سيغو كواغا الا كوجاكو من نفسي نفسي يانغي توجيتو كاكو nabiraga nti fakala namugamba la ya umar nedda sibu kirina okwogerwa bwekitu nedda oyogedde si bulungi hatta akuna okutuusa lwendibeera ahabba ilaika min nafsika nga nze nsinga okwagalibwa ki tojja kuba musiraamu tojja kuba teeka okusinga nafsi fakala nagamba ya rasul allah wallahi ndayiramu allah ogwokubiri la anta gwe ahabu ilaya gwosinga okwagaliwa jendi min kulli shaiin hatta okutuusa min nafsi ne nafsi yange fakala nabisa naga al ana ya umar kakati oli mu class umar kati kyojjotuuke mu class kibuuzo kiri nti gwe ne nabbi n'omwoyo gwosinga kwagala ki tubeere feya kakyeka kyoli tetuli olulimi oyo kyebaita lisanu lhal embeera eyogera embeera eyogera ki nti seeka kyoli tetuli osobola okuwaayo ezadde ryo ku lw'obusiraamu kisoboka temwana oyo kamumutwale akwate quran ku lwa allah kisoboka sigamba sibatulugunya naye kyenjogera naye kyenjogera ekikkwatako tukyali basiraamu era nze newunya omusiraamu ayagala akubuuza ekigambo ngaayagala omwana okulenga owemakka bwe yalikoze ki nomugamba kwanukule mukyemakka oba kwanukule mukyeuganda ninjagala kyemakka bwe era oluusi tusanga comparisoni zirigenda zituleete essomero lyebbuye oba kiyinda oba mityana nezigamba seeka tubeere nga abeekampala ki abasomesa babawalawo ensi kyotyo bali bakyusa ku miruzi nti otyo babawakanakali nti otyo naffe tubeere nga bali kyekiba kitudde standard ti otyo bawase nameka bali tayagala nti bwetuuka awo abalaba gyoyaga bawa mumeka kamu buli ki tebabanja aa fetuwa mumeka 15 tusoboka mura ki kisoboka kisoboka yegombayo ebitundu tayagala kwegomba kyonna akatiakandi abakkiriza kasambeera kamwebe kyabakkiriza nabbi ateeka okuba nga ye musaale mu kwagala okutuuka n'okusinga emyoyo gyammwe ekyo nno sebo simaana obudde buweddeyo omanye obudde bwe naye abakutubba ku lwomukaaga nabakutubba ne ku sande batuli azaamaanya baba bakimanyi ti abantu webali bazze kusoma ne bagaziya kiwanvu obudde bwaffe ne babuyingiramu tukoze tutya kaza kubagamba ku seka Yusuf ugatulonze wetu wanoka kaya sana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta